utya eyani akyambuuza nti oyimbye kuki oli lwenkuba kawuli mwangu wanga kubambye okujja sirikiranga nseenene mba neetisse bubaka bwammwe owebbanga okoli kigezaako n'owumba taata omumwa nga mposi n'okwebikka okwenenyamu kankombe mu kyekkobe ekyettungulu kiwoomerera tobiyita byantanantana nze ndika emiwanzi kugantaala akakanja kondiisa gwe bufumbo bwalema ennyanja okulaala tekitegeeza nti ne muyogoonya zadduseemu weekasusa nnyo amayinja olikubye mu njuki leero gwe mwannyinaze n'ekyovu ntabaala kiki teri mufaagaba bulamu engeri gye wagobwa mu ddya wasongola omumwa omanyi ojja kuba ojja n'ebitabojwa baawe yafooma ntaalidde waggwe namwandu agabula eddagala ewange oko ebigenda bubi naye twabula tuleke mulimu ki omutali holide tukusaba tuwummuzeemu wabula tulekera ennamba y'essimu tuli kwetaaga tukubeko zaayo obutwa bwo viira ku kyana kyattule bwosojja mbutansaana tetuli malusu naddookooli okukakasa kyenkugamba eno tuli baganda na mmengo owoomutima gutugwa musiima ye bw'omulaba ng'onzibiriza zaayo obutwa bwo viira ku kyana kyattule bwosojja mbutansaana tetuli malusu naddookooli okukakasa kyenkugamba eno tuli baganda na mmengo omutima gutugwa musiima yekumulaba ng'ozibiriza watandika nga asaaga kumbojjanyawo okufuuka obuzibu osooka nokujweteka mundabye n'omukazi azaala ggumba mbu kijja kiti obwana obubiri mu myaka ekkumi beddu byenna obubenga bubwo obwo obutakufaanana ate n'ekikazi ky'olina ekigere kya kisiraani emirundi esatu ng'ova okukola wano ogwa mu babbi emeka b'oyamba n'obawola lupiiya ne batazizza gwe weesibye ku kikazi ky'ekisiraani singa newooli osukkawo okikinika n'oyitawo amaka n'ogalunga obulukumi wadiba mufumbo kati atojja otutendeke kataba ani yakuwandiika okuwabula amaka gange wagayaala mufumbo naye olineera kye wayiikirizayo mulungi mwatabula kamuko naawe mukujja mu embuto walimo omwana w'omwagalidde weebisse busaasaana ye mukyala wange gw'olangira obubi ku nze naawe yafumbirwani y'omulungi ofumba wa yataasuubulwa kyajja kitya t'okugenda nga weetembeeya zaayo obutwa bwo viira ku kyana kyattu bw'osojja mbutansaana tetuli malusu naddookooli okukakasa kyenkugamba eno tuli baganda na mmengo omutima gutugwa musiima ye bw'omulaba ng'ozibiriza zaayo obutwa bwo viira ku kyana kyattu bw'osojja mbutansaana tetuli malusu naddookooli okukakasa kyenkugamba eno tuli baganda na mmengo omutima gutugwa musiima yekumulaba ng'ozibiriza yagalako amagezi abafumba obwosalangawo okwesiga muno n'amatu go nsaba ogalagire obutageza kuwuliriza ngambo bulire mulunda emirembe emakaana bagiyekera tomoni amufunyemu obutakkaanya mulwana ennyo bwemalirangawo mwannyina walemu obufumbo bukyokka n'ojja okututaataaganya otutamiza n'olugambo n'okusojja nga shuga wange osiibuulaba enfumba embyera awaata ebikuta birekako kiggwe yawaata nga n'omala kati ekyaggobya kimufumbo mbwayambala ggomesi n'atanyuma bw'atyo nabanga ali musanda wabula ontuuse wala nsuubira ky'ombuzaayo kungobana mu kika kanteeka etteeka oyo gwe linaanyiga bamisaaliddwa akajanja k'abannyinaffe nze temudda wange kuwabula oba ojja kundaba weeroka mu by'otasiimye beera atabirabe ebikulema obbigumiikiriza suubira gye wavuddeeyo ojjukirayo ate kasirwa oŋŋamba otyambu onsaba ontendeka okwo ogera chiringo wa musibe wakulengeze bifebo na ira oliferi ya mufumbo na magezi gotu wakata mufumbo yiru wachitoke wanodeo jiwafumu wange mbwa panjina femusa na mukendeze kurusidi kioro musukau kengaje mufumbi rote tujanga yoku jere gababa mwe awanga